Calling me and I'll come me Miss Zimali. Bring him a paniki o yangu Zimali. Kwenye hati ma yangu mimi Zimali. Kwenye heshima yangu Zimali. Kule kwenye kibali changu Zimali. Chache nifika Zimali. Bado kitambo kidogo Zimali.
I touchy my destiny. I touchy my success.
Zimali,
I catch my destiny.